It's Novik.
Vista selecta kamontani tap kakuwe kuva kusande mpaka kusatade jagala baulire kano kenda kuvye buya kaulira kamuyire mu mutima gwe nakulira mu bulamu bakutegana nefu bakolenga byekola tebifuna nengano kuwanika tuyone tuyana tena komo kutuyana tena komo utafuna mbangabana zembe za katonda ebyali bisibye natandika okukutula atamuli nakati gwekyolino manya tandikira okati okumusaba uwamazima kola bye yasubiza usaba katonda buli kintu kyolino manya buli kyoyoya buli kyalumu sembeza yanukula olaba ne sala lwene mu kujatula dobozi lw'omutima gwange yali mulia teriyekyatayinza kukola mazima kukola mazima teri bulwadde bwatayinza kubonya mazima mama kati njagala buli mulwadde wanike emikono gyosabe okirize bw'omala okuwona tukube omuziki gw'amatendo n'ekitiibwa tumuwe
But there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will flourish.